Ngaphandle kwakho ubusuku bubanda ngaphandle kwezandla zakho abantu bathi uthando luyaphela kodwa lwethu luhlala njalo ngikhumbula indlela esihambe ngayo izinyembezi nezinsuku zobuhlungu saphakama noma siwile kaningi namuhla samile Tandwa lusa shinji Nomi zintaba zisehlu kanyisa Nomi migwa krimide gangaga Unganga basi nisa kutanda Zola ndela lapu ya kona Zobulandela Distance aisho luto gimi Inhliziyo yami sekhaya kuwe Kure kure ngizofika Yazi impilo ayilula Kodwa uthando lwethu luyasingobo Ngiboni kusasemehlweni yakho Ngiboni ikhaya enhliziyweni yakho Ngisho noma imvula Noma umhlaba usiphikisa Ngizohlala ngikhetha wena Ngoba nguwe uthando lwami Ungakhathazi